kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama kicks tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump on this. Kuna same cook wana said repeat. This shit is sweet and mean and repeat. Kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama kicks tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump on this. Kuna same cook wana said repeat. This shit is sweet and mean and repeat.
Sako ni maimbo cheki mi wana kirife. Watanona tukwa site wezi nipata kwa rental. Ngama ni manyake ni konol sizes. Na punch na bite mini rebel. Ukikamu na wasafi buda chunga mini tabu. Mi wanga tuflambo mchachisha kama J. Cole. Wena njima skando kama ni vita ni reso. Guess what? Sezi hata mi wanga na ham shot headshot. Vile napigia mistari take off mental. Na chizi na mistari nenda detox. Wife was tenja ni ngapina ni mteja. By four lazima nda ichapa na nilesha. Kaizo ndo mi wanataka juni pesa. Icho tulicheza cheza tukichemba. Rijo inapandisha motisha tukienda.
Such a cologne. When I'm searching for dough. Domo yangu inanuka lakini stories na donjo. Ndo kwe physically fit. Ndo upige tizi zi team strategy. Jiulize mbona uyo dem anamulipoa na jay enda gym. Kauda hizo mambo kata keki. Ulili cut off ukapata risteki. Nikamuli gundua na kwanga mtu fake. Iyo ni gist, iyo si gift. Izo ni gifts. Mina daktari sindani zikiisha na kafunga kisu. Devo alipanik nilishindua kuangushwa na mapepo kanisani. Vile muka likuwa na niganda, ungedhani attempted murder, wa? Ala? Haurumia.
Kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama kicks tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump on this. Kuna same cook wana said repeat. This shit is sweet and mean and repeat. Kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama kicks tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump on this. Kuna same cook wana said repeat. This shit is sweet and mean and repeat.
Najenga mamita ndo siku moja ni kidedi ni wache Hakim. Niliwambia mipedi na after kutaja wote waka guest niko steam. Nilijenga kaso sita hapo 242 graoni kiuzanga weed. Na mishoni yangu nikianza ishuguli likuanga tu manze kusaka nyatish. Nilichoka na mashow skuzi na piga madil. Kana itaka na iteka na itisha saa iwa. Najichocha na wawezi wakazoa side. Na sinaga control over my chicks legit. Ali nikalia makalio size. Akaniambia niko serious na iteka saa hii. Akanifanyia submission za IG. Nikamwambia we lazima ubariki my crib. Mina ngangania slow isho saa hii. Vile ninaweza kanja no kiburi. Increase. Siwezi katishwa na vitisho za hizi vinyangarika zinazozo na mzozo wa IT. Nilifuzwa kupenya kwa sisi kila siku nangalia blender fika kesho. Na talk zangu zote wa legit maisha yangu neza sema inawapa lessons. Hada total disposal to eat sezi kwa lead defeat neze kanipatation. So sipongi yo story at easy tunajua nikibonga nda take your attention.
Nisha dishi staki starter, nishikisha mchana staki supper. Mina brown machizi sana, pass them hoes like tiki taka. Nda opona sezi safa, kaki usoja, kaki uspatans. Kuja na sword, kuja na papa rap ina bone mekosa papas. Uyo fala ni cheapas, awisha nge madu akiwa fitas. Shai jingi zangori noma sana ukaita Alana Jesus. Izi ngoma ni trauma nimepitia, zingine ni miujiza. Next year ni keja mpya na inakuja with a new diva. Ini shit wezi osha na vim. Benelini nafanya na lean. Benefits za kuzoza na mi. Bele biga na nita daddy. Bebe me I'm the one that you need. At least nuna juwa nina bibi watano. We msichana miswezi kufeed for free. Badai utanipatia nyamo.
Kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama kicks tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump on this. Kuna same cook wana said repeat. This shit is sweet and mean and repeat. Kila kitu ni uwaga ni nafanya legit. House tama chicks legit. Voice to kishift ya majizo niti. Na freaks wana beep na malice legit. Please legit, chick ni mtika. One like my boys do a jump.
Mejia mitoka next teeth. Najua mi waga na rap east. Umeamini ya painting. Ushae muliza juu ya bestie. Most times jaribigi sana. Migu shake before take 3. Mama wakwako kwa Bentley. Na mekwacha utake of the kids. Society ko bent name. Najua na mnaipeleka dentist. Tezangu wazinaga wengi don't mind me. I'm just the thing. Chairman squeeze ya deku keti. Kete shaja mfanya sote. Megu retention zero level. Babe wakia come on important. Walibai refa wali tuchenga na badot lenda na kikombe. Goods kwa store zimekula cobweb. Zangu zinenda na kobole. Oh sorry watch a story. Unanapo watu wako makombe. Wameenda kutafuta dawa India. Wale watoto wakibombe. Bizi poa unatoa deposit. Ukinisinya natuwa kikohozi. Mindo mukombozi nimetumwa kutumwa muhoozi.
Nimetumwa kutumwa muhoozi.
Tutna thinkers za muhoroni.